Ngiyabonga mfowethu Shakarian, futhi sanibona ekuseni bangani. Kuhle ngempela ukuba lapha eLos Angeles futhi kulokhu kusa ngaphambi kwale ngqungquthela enkulu nomhlangano ozayo waleliviki elizayo ngale Embassy Hotel. Ngilindele ukunibona nonke laphaya, futhi sonke silindele okukhulu ukuhlangana nenkosi yethu Jesu. Ukuyibona laphaya yethembisa ukuthi iyoba lapho kubuthene ababili noma abathathu, iyoba khona. Futhi nginesiqiniseko ukuthi ngihlangane nayo kulokhu kusa lapho ngenyuka ngezitebhiso lapho kuleli hholo elikhulu ngenkathi bonke abantu bemagange belindele ukudla kwasekuseni nokukhuluma. Futhi kuhle ukubuthana lapha nani nasezethamelini zomsakazo, baningi kakhulu phakathi lapha, badingeke ukuthi behlele kwiphansi elilandelayo futhi ngikhulume kwabambalwa. Futhi ngabona izicelo eziningi kakhulu, abaphethwe izinhliziyo nezifana ezehlukene zemizimba yabo. Futhi silapha manje ukuba sikhulekele abagulayo nabahluphekile. Lapho nje ngifika ngaphezulu ezitebhisini, ngibuka umnumzane omdala ohloniphekile manje wenyukela kimi, wayesethi, "Mfowethu Brennan, eminyakeni eyadlula uthe wayephethwe inhliziyo kabi kabi ngangokuthi babecabanga ukuthi wayezofa. Futhi ngaba nomkhuleko wakhe nomusa kaNkulunkulu wamphilisa, futhi nangu ukhona kulokhu kusa usele emashumini ayisishiyagalombili nje ethokoza ngakho lokho kusenza sithathe ukubambelela okusha." Futhi manje nginxusa ngempela imikhuleko yabantu phandle ezweni lomsakazo kanjalo nalapha. Emva kokuhamba kulo mhlangano ngiya e-Europe, ngehlele e-Afrika nangakhona emihlanganweni, nalokhu kuhamba ngombono. Ngakho kuzoba ngumhlangano omkhulu lapho nginesiqiniseko. Futhi bengizizwela iminyaka ukuthi inkosi ibifuna ngibuye. Encane ethobekile inkonzo ethobekile engiphe yona, angicabangi ukuthi isiqedile impela ngakho okwamanje laphaya. Kwabonakala sengathi kungahle kube nomphefumulo ndawondawo ebengingawubamba enethini yevangeli le enginika yona ukuba ngibambe abantu ngenethi ngendlela yokuphilisa kukaNkulunkulu, ngikhulekele abagulayo. Futhi nginxusa ngempela emikhuleko yenu nobabili nina bantu lapha nalabo abangaphandle ezethamelini zomsakazo. Manje anginaso nje isikhathi sokuthatha indikimba, futhi ngishumayele engikulindele emva kwemizuzu embalwa lapha leli holo elikhulu. Kodwa nje ukhuluma kini imizuzwana embalwa sazani. Nakubantu ngaphandle ezweni ngizocela umkhuleko ngalabo abangaphandle lapho khona manje naphakathi lapha. Futhi ngijabula ngempela ukuhlangana nalaba abangani abasha abasha engingakaze ngibabone ngaphambili, nje ukuza ngixhumane nabo kulokhu ukusa. Kade sinezikhathi ezinkulu ezinkonzweni kwezinye izindawo, angisaphumi kakhulu kumatasatasa kakhulu. Sizama nje kugcina umgwaqo ushisa phakathi kweJeffersonville, Indiana, neTucson, eArizona, lapho esagudlukela khona lapho eminyakeni embalwa edlule. Ngombono wenkosi eyasithumela lapho, futhi ngingazi lapho engangiya khona. Nabaningi benu lapha eCliftons, ngakhuluma kini kancane ngaphambi kokuba ngihambe emhlanganweni waseFoenix ngombono owawufikile. Ngabona izingelosi eziyisikhombisa eziyisixuku. Futhi ngiyazi ezethamelini zomsakazo mhlampe abaningi benu abasilwe ivangeli ligcwele, nalokhu kungabonakala kuthe ukuba yimfihlakalo kancane kinina, okungukuthi bekungaba yiyo kimi. Kodwa kukhona noma ubani ongachaza noma yini, awusadingi ukuyemukela ngokukholwa. Izinto esingeke sazichaza esifanele sizemukele ngokukholwa. Ngeke samchaze uNkulunkulu, akukho umuntu ongachaza uNkulunkulu. Uyazibusa futhi mkhulu futhi unamandla. Thina nje sithina nje siyakwemukela ngenxa yokuthi siyazi ukuthi ukhona. Bese kuthi-ke ngokukholwa kwethu ekukwemukeleni ubuyise impendulo kithi umbhaphathizo kaMoya Ongcwele, okungukuthi ngizokhuluma nje kini ngakho emizuzwaneni embalwa lapha ngokuthi indlela kaNkulunkulu indawo yokukhonzela. Nendawo kuphela ongamkhonzela kuyo, indawo kuphela ayoke ahlangane nawe kuyo, kune linye ibandla enye indawo esinye isikhathi banye abantu, kukho konke uNkulunkulu ahlangana khona. Futhi ngethemba ukuthi iNkosi ibusisa umlayezo ezinhliziyweni zenu lapha. Manje ngiza eTucson kwakucakile leyo mibono ikhuluma kini egameni lenkosi. Akukhona wodwa wayo njengoba ngingahle ngikhumbule. Nizobuza noma ubani omunye uma bengakhumbula noma ngasiphi isikhathi ake asho noma yiphi into ngaphandle kwalokho kwakuyiqiniso. Kwenzeka njalo ngayo nje indlela athi kuyokwenzeka ngayo. Futhi ufanele ngokwemibhalo ukubuyela kithi ngalolu izinsuku zokugcina kulolu hlobo lwenkonzo. Lokho kuzoba semva kumbhaphathizo kamoya nokukhuluma ngezilimi nokuphilisa ngokukaNkulunkulu kanjalo njalo lezi zinto. Ukuvalwa phezulu komlayezo wePentecoste yilokho esikhuluma ngakho namhlanje. Le nkonzo kaKristu uqobo lwakhe ifaniswa phakathi kwabantu bakhe okuyizinto ezifanayo impela azenzayo ngenkathi wayelapha emhlabeni. Emzimbeni wakhe umlobokazi oyingxenye yakhe enza izinto ezifanayo njengendoda nomfazi noma inkosi nendlovukazi ngaphambi nje kumgubho womshado. Leli veke inkosi Thanda, ngifisa ukukhuluma okunye ngalokho phandle emkhankasweni wethu lapha e-embassy hotela, futhi kuthi nje ukwejwayeleka ngendlela yami ethobekileyo yokukwenza. Isikhathi nehora esiphila kulo, uma umuntu engazi ukuthi uzoya ngaphi ukuthi akenzeni noma ajike kanjani, awusahambi ngokukholwa nhlobo. Uyaqagela nje, uyahlawumpisela, nokucabangela kungokuqhubeka ngaphandle kwegunya langokomthetho. Ngakho uma singenalo igunya langempela langokomthetho ukwazi ukuthi uNkulunkulu wathi kuyokwenzekani ngaleli hora, siyoze sibhekane kanjani naleli hora na? Futhi sifanele sibhekane nalo sazi ngokukholwa ezwini lakhe izinto efanele yenzeke manje. Isimo sezizwe, isimo sabantu, isimo sebandla kanjalo njalo, sifanele sikwazi lokho nokuthi ke uphume kanjani ubhekane nako. Uma ungazi ukuthi kwenziwa kanjani lokho, nje owawuvame ukukubiza ngokuthi uhlobo loku ngokuhlufuza nje ukuphampa phakathi, wethemba ukuthi kuzoba khona, wethemba lokhu nokwethemba lokho nokuthi kuyokwenzeka na. Kodwa uNkulunkulu akafuni senze lokho, ufuna sikwazi akusho mayelana nalolu suku bese ke sihlangana nakho ngokukholwa ngoba wathi kuyoba ngaleyo ndlela. Manje ke siyazi ke ukuthi uyiqiniso ngoba awunazwi lomuntu omunye ngakho, unezwi lakhe lalokho esifanele sikwenze. Futhi sethemba ukuthi ubaba wethu wasezulwini uzosipha lokhu kuleli viki. Manje ngiyaxolisa ukuthi nginqamulile kulokho ebengikusho emizuzwaneni edlule mayelana nokuza eTucson, futhi ngacabanga qobo lwami ukuthi kwase kungukuphela kwempilo yami. Ngacabanga ukuthi akekho owayengamela lokho kuzamazama kwaleso simo esenzeka kulowo mbono ngalokho kusa cishe ngeleshumi nqo ekhaya owayeyokwazi ukuba ake akwazi ukuphila emva kwalokho. Ngani ngiza eTucson ngenza amalungiselelo nendodana yami, umkami nabantwana ukuba bahambe nayo emva kokuba ngingasekho ngoba ngacabanga ukuthi kwase kungukuphela kwami. Kuthi mina efuneka indoda emihlanganweni ngaphambi kokuba kwenzeke, ngantshela nje ukuthi kwakuzokwenzeka kanjani. Hawu, izinyanga ezimbalwa emva kwalokho ngangisenhla eSabino Canyon ngokunye ukusa okusenyakatho nje yeTucson. Ngangisenhla lapho kuba ngikhuleke. Futhi ngenkathi ngisakhuleka ngangiphakamisele isandla sami emoyeni ngithi, Baba, ngikhuleka kuwe ukuthi wena ngandlela thize uzongisiza unginike amandla ehora manje engibhekene nalo. Futhi uma umsebenzi wami usuphelile lapha emhlabeni, khona ke ngifanele ngize kuwe, futhi akusikho ukuthi ngiyakusola ukuza, kodwa ngiyazi ukuthi uzonakekela umndeni wami, futhi ngicela nje amandla aleli hora. Futhi into ethize yashaya isandla sami. Manje zethameli zomsakazo lokhu kungabonakala kuxakile engikushilo, kodwa kuyiqiniso noNkulunkulu ungumahluleli wami. Ngabuka esandleni sami futhi kwakukhona inkemba yayinesivikelo engxenyeni yesibambo, nesibambo uqobo lwaso sasenziwe ngeparele, futhi nje sibukeka njengohlobo lwesivikelo esisagolide ngaphezu kwengxenye yesibambo. Nomese qobo lwawo wawubukeka njalo sengathi wawuluhlobo olukhanyayo, into enjengekhrumu noma into ekhazimula elangeni. Manje kwakuthi akube eleshumi noma eleshumi nanye ngqo ekusini le esiqongweni sentaba ungazibonela nje ukuthi kungenzeka kanjani kuba umuntu ukuthi ngizizwa ukuthi ngikahle engqondweni yami ngizizwe ngimi lapho nenkemba engaveli indawo abantu amamayela ngamamayela ubambeleyo ngesandla sakho ngayizwa ngayithatha futhi umsiko ngawukhomba emuva naphambili futhi ngani kwakuyinkemba ngasingqalaza ngathi awu manje kungake kwenzeke kanjani lokho na nakho ngimi lapha impela lapha futhi akukho umuntu oseduzane amamayela ngamamayela futhi ivelephi leyo na ngase ngithi awu ngibona ukuthi mhlawumbe inkosi ingitshela ukuthi sekuyisikhathi sami sokuphela nephimbo lakhuluma laselithi lena inkemba yenkosi uqo ngase ngicabanga awu inkemba kusho ukuthi ingenjenge yenkosi ukuba ibekwe niyazi ukuthi kwakwenziwa kanjani eNgilandi nezindawo ezehlukene ngacabanga leyo ingeyalokho konke ukubekwa ngase ngicabanga awumhlawumbe ngifanele ngibeke izandla phezu kwabantu noma ngiphatha zonke izinhlobo ze ingqondo yomuntu ingonakala yonke niyazi anazi izingqondo zethu ingephelayo eyakhe ingengongena siphelo ngakho futhi njengoba ngangi kwaku yase isuka esandleni sami futhi angazanga ukuthi yayaphi yanyamalala nje ngani uma umuntu wayengaqondi nokuncanyana mayelana nezinto zikamoya ukuyohlanya kanjalo ubuyoma lapho umangala ukuthi kwenzekeni wayesethi umbono awusiso isikhathi sakho sokuphela ungowenkonzo yakho leyo nkemba yizwi izimpawu ziyisikhombisa zizovulwa ezifihlakalo ze kwase kuthi ke emavikini amabili emva kwalokho noma izinyanga ezimbili njalo emva kwalokho ngangiphezulu entabeni nesikejane sabangani ngenkathi khona kwenzeka izingelo sezikhombisa ngokucace nje njengoba nemi lapha zafika zishibeka zivele ezulwini amadwala ezintabeni aginqika futhi ehle emagqumeni nabantu bemi lapho bempompoloza futhi beqhubeka neyazi nothuli phuquka ndawo zonke futhi ngenkathi kwenzeka wathi buyele ekhaya lakho manje kuzoba ingelo singayinye izoba ngenye izimpawu zezimpawu eziyisikhombisa okungukuthi kusetapeni nencwadi izophuma masinya impela nje ngokuthi nje ithi ukulungiswa okubhalwa nokukhulunywa kolimi njengoba nazi indlela yami yokubhalwa nokukhulunywa kolimi ayinhle kahle nabantu bebengeke nifanele nje nibe ngabantu abangithandayo nabaziyo ukuthi bafanele bangiqonde kanjani ngendlela yami yokubhalwa nokukhulunywa kolimi kodwa omunye usiyazi wezenkolo ngilungiselela yona ngokubhalwa nokukhulunywa kolimi futhi ekhipha bonke awu mhlawumbe ngisho igama elinga lungile lapho angazi ngisho ngakho ngizwe omunye ehleka ngakho ngiqagele lokho kuhlela ukubhalwa nokukhulunywa kolimi bekungalungile kodwa njengomdashi ngithathe ngalokho engikuqondile futhi hayi lokho engikushoyo ngempela futhi nje sekuyimizuzu emithathu manje ngiyatshelwa kuye ekuvalweni kohlelo manje ninabantu abathandekayo ngaphandle ezinto umsakazo nawe ogulayo nodingayo lapha ezethamelini ningazibeka nje izandla zenu phezu komunye nomunye manje sisena lelizwi lomkhuleko wabagulayo manje uJesu wathi ukuthuma kwakhe kokugcina ebandleni lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda baba wasezulwini othandekayo sinjengabantwana namhlanje sihlonipha ngokulalela lokho owathi akwenziwe sibeka izandla zethu phezu kwazo zonke lezi zicelo zikathelefoni wena uyazibona phandle ezweni phandle lapho ukuthi badinga kanjani abahluphekayo uyababona labo lapha abadingayo abahluphekayo futhi sibanikela kuwe uNkulunkulu othandekayo ngalokhu ukukholwa ezweni lakho ukuthi wena uthe lezi zibonakaliso ziyakubalandela abakholwayo uma bebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda siphe khona Nkosi egameni likaJesu Kristu amen Ngiyabonga mfowethu Shakarian kuyinhlanhla enhle ngempela ukubuyela futhi ekusakazeni ukukhuluma kwabanye babangani bethu phandle ezweni lomsakazo kanjalo nabakhona lapha futhi impela selulela lesisimemo kini ukuba nize e-embassy hotela kusasa ntambama ukuba nikhulekelwe futhi kungabi lokho kuphela kodwa nilethe labo oyizoni nalabo abahluphekile Uma nje sinomkhuleko wabagulayo futhi siyambona uNkulunkulu elokhu eqhubekile enza izimangaliso ezinkulu kodwa lokho kungokwesibili into enkulu ngokusindiswa ugcwaliswe ngomoya kaNkulunkulu engizokhuluma ngawo kini emizuzwaneni embalwa nje lapha nokwanela ukuthi sifanele sigcwaliswe kanjani ngomoya kaNkulunkulu Nokuphilisa kwaNkulunkulu ngokwejwayelekile kudonsa ukunaka kubantu bese kubaletha ebukhoneni bukaNkulunkulu uma uNkulunkulu enja into ethize abaziyo ukuthi akuqondwa ngeke sakhombisa ngokomshini ukuthi kwenziwa kanjani uNkulunkulu ukwenza ngendlela yakhe uqobo enkulu bese ke lokho kuheha ukunaka kwabantu ukuba bazi ukuthi kukhona ubukhona bamandla ndawo obungenza into ethize engaphambili le ukuqonda komuntu nalokho kubabangela ukuba babuke ewundlwini likaNkulunkulu futhi njalo ukuphilisa kwaNkulunkulu ngitsheliwe futhi ngiyakholwa qobo lwami ukuthi cishe phakathi kwamashumi ayisithupha mhlawumbe namaphesente angamashumi ayisikhombisa enkonzo yenkosi yethu ayese philiseni kwaNkulunkulu futhi yenza lokho kuheha abantu kwase kuthi ke ngenkathi belapho yathi uma ningakholwa ukuthi nginguye niyophubhela esonweni senu manje ukuphilisa kaNkulunkulu kuyigadi elikhulu elidonsayo ukuthola abantu kuba babuke enkosini uJesu Nodokotela F.F. Bosworth, abaningi benu ayengumngani kuye futhi nimazi nenkonzo yakhe yayisho lukhulu kimi njengomfundisi osemncane. Ngaqala ukuphuma emihlanganweni yami futhi ngangigijimela kumfowethu Bosworth. Wayevamise ukuthi ukuphilisa kaNkulunkulu sekuyinkulumo-mbiko ethe ukungabi nanhlonipho kancane manje. Wathi ukuphilisa kaNkulunkulu kuyisicupho ehukwini lenhlanzi. Wathi awuyikhombisi neze inhlanzi ihuku uyikhombisa isicupho bese ke ilandela isicupho bese ibambeka ehukwini ngakho yilokho esizama ukukwenza leyo ngeyethu thina injongo yethu ukuthola abantu baye enkosini uJesu Kristu futhi nguyena izolo namuhla naphakade ngakho uma waye ngumphilisi ezinsukweni ezedlulayo ngumphilisi namuhla Ubufakazi obuqondene nami njengaphambi kokuba ngikhulekele abagulayo phandle ezweni lomsakazo kwakusezinsukwini ezimbalwa ezedlule ngangihlezi phezulu ezintabeni lapho into enkulu yayenzeke khona phambi kwabayishumi nanhlanu noma abazalwane abangamashumi amabili lapho ingelosi yenkosi yehla khona impela Nokukhanya okukhulu okundiza njengenkanyezi nomsila kuqhuma kuzungeza kudabula ezintabeni namadwala ebhiza amafidi angamakhulu amabili noma ngaphezulu enqamula umhlaba enquma amachopho ezihlahla futhi ngangimi phansi kwakho ngqo futhi ngabatshela ezinyangeni ezimbalwa ngaphambi nje kokuba kwenzeke ukuthi kuyoba lapho nokuthi kuyokwenzekani eqinisweni kwashiwo ngayizona Nawo onke lamadoda egijime yaphansi kwamatraki nayo yonke into ezama ukubaleka ayengazi ukuthi kwakukade kwenzekeni futhi yakhuluma yase isho ukuthi kwakuzokwenzekani masinya impela nje kamuva. Ngihlezi phezu kwaleli dwala elithize lapho khona impela lapho eyayikade ibonakale khona ngangino nomngani owaye kanye nathi owaye kade ehlile evela eMinnesota. Abantu bakubo balapha kulokhu ubusa kodwa anginasiqiniseko. Kodwa ukuthi angahle abe lapha kwezinye zezinye izindawo eziphansi kwakungoDonovan Wirtz nomfo osemncane okahle umluthela owayesanda nje kunikele impilo yakhe kuKristu futhi wagcwaliswa ngomoya umfana weJalimani ozidobe impela ethi akabe neminyaka engamashumi amathathu ubudala umndeni ababili noma abantwana abathathu abancane Wathuthela ezantsi eTucson ukuba nje sibe ngomakhelwane nami lapho amakhulu amathathu noma amane ayethuthile angena ukuba abe ngomakhelwane ngakho futhi ngiyajabula kuba nomakhelwane abanjalo bangilandela abazi bawufika le eNingizimu Afrika nandawo zonke jikelele nje ukuba seduzane nokubona nami nokuba nami futhi bajabulele izinjabulo zenkosi ufo ozithobe kanje ngangingakaze ngimqaphele kakhulu impela kusobala abantu engibaziyo nengizihlanganisa nabo banjengomfo wethu nje uqobo udadewethu ngiyababhekisisa futhi ngizwe uma bephuma emkhulu emigqeni bese ngibathatha ngibabuyisela eceleni bese ngikhuluma nabo ngoba ngiyabathanda sifuna ukuhlala enkazimulweni ndawonye futhi ngezinye izikhathi mhlawumbe emihlanganweni nicabanga ukuthi ngikhuluma ngokunikhahla lokho akusuki kukho lokho akusikho ngoba nginganithandi kodwa kuvela enhlizweni yami ngoba kufanele nje kube indlela eyodwa yinye kuphela indlela yokukhonza uNkulunkulu naleyo futhi sifanele sihlale endleleni yakhe akunandaba ukuthi imicabango yethu uyini indlela yakhe futhi ngamqaphela uDonovan esihlokweni sanga kwesokudla sendlebe yakhe yayivuvukele mhlambe ngokuphindwe kathathu ebungakweni ubayo futhi ibukeka ibuvu impela hawu manje ngicabanga ukuthi mhlawumbe bawukade kusogwadule izinsuku ezimbalwa ukuthi sasikade silapho ukuthi mhlawumbe wayekade ethole umdolofiya endlebeni yakhe kodwa ngibamba isandla sakhe ngathola ukuthi kwakungumdlavuza ngakho ngathi uDonovan ngathi Donovan ngabe sekuyisikhathi esingakanani lokho kusendlebeni yakho na nje ukuthi ukumlahla sengathi ngangazi ngathi sekuyisikhathi esingakanani lokho kulapho Donovan wathi mfowethu Branham cishe izinyanga eziyisithupha washo ngathi akuphathanga ngani kimi na wathi oh ngokubona ukuthi umatasatasa kakhulu wathi bengingafuni ukukwenza wathi ngicabange nje ukuthi mhlawumbe hleze inkosi ingahle ngakho ngathi uyaqonda ukuthi kuyini na wathi nginombono okahle ngathi kunjalo futhi ngokusa kwesibili kungengaphezu kwalokho ngibambe umfana ngesandla ngokusa kwesibili kwakungekho ngisho nesibashu endlebeni yakhe wawungasekho wonke nya izikhathi eziningi kakhulu siyacindezela sizama ukufinyelela kulokhu lokho noma niyabo kungukuthi lezi zibonakaliso ziyakulandela ikholo akusho ukuthi uma bengakhulekela abagulayo uma bebeka izandla phezulu kwabagulayo bayosinda sifanele sibe nokukholwa qobo lwethu kulokho esikwenzayo kulungile ngakho manje uthi Donovan cishe ulapha nizobonana naye uzoba lapha kulokho kusa kwezinye zezindawo eziphansi nizobonana naye futhi uzobazi ubufakazi futhi yini enye ebengingayisho na ngikholwa ukuthi uLuka noma uJohane oyedwa wathi izwe lalingekho bambe liqukathe izincwadi ezazingalotshwa zalokho akwenzile phakathi kwabantu ngalolu izinsuku zokugcina ukuthi ogulayo uphiliswe kanjani abahlulwa uphuzo bakhululwa ngezinkulungwane zabo nazo zonke izinhlobo zezifo nezinhlupheko manje nina eniphandle ezinto umsakazo kanjalo nalapha ngiphethe lapha manje umthamo omkhulu wezicelo ezingena ngoefoni kulokhu kusa njalo njalo ikhala selokhu sibe lapha futhi ngakho si izicelo ezikhulu namashumi ayisishiyagalolunye nesithupha singenile kulokhu ukusa ngefoni selokhu sibe phakathi lapha ngakho masihlanganyele emkhulekweni manje njengoba ngamunye noma ngabe nikuphi phandle ezweni bekani izandla zenu phezu komunye nomunye uma ningamakholo uma ningesiwo beka isandla sakho phezu kwebhayibheli noma into ethize phandle lapho sisakhuleka lapha nalapho baba wasezulwini othandekayo ayo bufakazi obuncane buka Donovan Witts obubodwa nje bezinkulungwane Nkosi wena ngumusa kakhulu ngikhulekela ukuthi uzobuka phansi ezinhlizweni zabantu ndawo zombili lapha nasezweni lomsakazi futhi wangathi bona bonke bangaphiliswa kwangathi omubi angabayeka futhi kwangathi bangakhululwa kukho konke ukuhlupheka kwabo siphe khona baba egameni lika Jesu Christ indodana yakho siyakucela amen siyakubonga Nkosi awu lokhu okwesithathu kimi phezulu lapha kulokhu kusa futhi niyazi kusanda kushiwe nje ukuthi sifanele siphume endleleni cishe kuyishumi nambili imizuzu eyishumi nane noma ukuthize nabaphathi bashilo okwenye indawo ephansi lapho futhi nake bakwazi ukuphaka ukudla kwethu kweluliwe sinezigaba eziningi zokudla niyazi Ngakho sijabula kakhulu kakhulu ukuthi sibe naleli lokomoya ithubhili lolwazi lokudla okuhle njengoba bengingakubiza kulokhu kusa lapha nalesi sikhejane esikahle samadoda. Ngithanda ukukuphatha ukuthi si izinkonzo futhi kusasa ntambama ngale e-embassy. Manje sizobe sikhulekela abagulayo lapho futhi silindele uNkulunkulu ukuba ahlangane nathi. Futhi ngize ukuzofaka ingxenye yami, inkonzo yami ekwenzeni konke esingakwenza. Wenza lo mhlangano ukuba ube impumelelo. Hayi impumelelo ngoba kungumhlangano wethu, kodwa impumelelo yabantu bethola uJesu Kristu, leyo impumelelo. Noma yimiphi imihlangano, akunandaba ukuthi simdumisa ngakanani uNkulunkulu, ukuthi zingaki izinto esimbone zenze, ukuthi ukhuluma kangaki kithi emoyeni, kanjalo njalo. Ngaphandle uma kukhona okuzuzwayo eminye imiphefumulo yangeniswa embusweni. Nomfowethu Shakarian manje nje wenze inkulumombiko yangempela nje manje ukuthi wayecabangani ngalezi zinsuku esiphila kuzo. Ngikukholwa ngempela lokho ngayo yonke inhliziyo yami ukuthi nje siphila esikhathini sokuvala nje nje emathunzini akusihle. Ilanga seliqhubeke kakhulu futhi uma sibona izinto zenzeka indlela eziyiyo namhlanje ngani kulikhona ukusho ukuthi esinye isizukulwane siyolethana. Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule ake nje ngininike into ethize engaphakathi encane. Benze izihlaziyo e-Arizona yonke lapho engakhe khona zazo zonke izikole, banika abantwana ngokungazi kubo ukuhlolwa kwengqondo. Futhi qagelani ukuthini? Kubandakanywa nezikole eziphakeme nezikole zokubhalwa nokufundwa kolimi. Babakhona amaphesente angamashumi ayisishiyagalombili abantwana abaphethwe ukusilela kwengqondo. Amaphesente angamashumi ayisikhombisa azo wawungababukeli bethelevishini, niyabo ububi, futhi nje bathi shelele phezu kwethu futhi asi niyamangala ukuthi kungani kufika. Ningalizwa iphembu likaNkulunkulu impompoloza limelene nayo, kepha nokho lapha sizithola sibambeke okwendliwa olwembu kuyo. Ake ngininike into ethize ethisayo, niyabo. Akusibo bonke abasho kimi ukuthi inkosi inkosi abayakungena, kuphela owenza intando kababa wami. Intando yakhe yizwi lakhe. Singaba ngabanenkolo kakhulu njalo njalo, sibe nezikhathi ezinkulu simemeza sigxuma kule mhlangano esi. Angifuni ukuba ngogxekekayo, kodwa ngino nomsebenzi wokuba ngiwenze kuNkulunkulu, nalowo msebenzi ngokuba qotho nokusho lokho afuna ngikusho. Futhi ngibonga ngempela ngabakhulu besonto baseCalifornia abangibekezelele ezinkolelweni zami. Uma ngingazikhulumi izinkolelo zami, ngingumzenzisi futhi manje angethembekile ngisho nakini. Futhi uma ngingenakwethembeka kini, ngizokwethembeka kanjani kuNkulunkulu ngoba ngiyanibona futhi ngikhuluma kini? Kusobala besingakwenza kuNkulunkulu futhi, kodwa sifanele sibe qotho ngempela futhi sethembeke komunye nomunye. Impela siko kowesabekayo onyaka osabekayo. Futhi ngabe senake nama nje ake ngininike nje izihlaziyo ezincane. Asibo bonke abasho kimi ukuthi inkosi inkosi abayakungena lapho, kuphela owenza intando kababa wami. UJesu wathi emhlabeni akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazi onke, amazi onke, hayi nje ngazikhathi izi, kodwa ngamazi onke. Kwakuyizwe lilodwa elakholwa ngokungesikho ngokukaNkulunkulu, le miyalo kaNkulunkulu elabangela ukufa, ukudabuka nakho konke ukugula nosizi kugeja izwi likaNkulunkulu, izwi elilodwa. Uma ethathe isinto wasifaka ekufeni ngokugeja ukukholwa ngokungesikho, izwi elilodwa impela impela, kodwa wathi kuyakwenzeka. USathane wathi impela kungeke, kodwa akwenzeka. Ngakho sifanele siwagcine onke amazwi kaNkulunkulu. Futhi uma umuntu nakho konke lokhu ukuhlupheka nezinto ezaya esintwini ngokuhlanekezela noma ukukholwa ngokungesikho izwi elilodwa, sibuyela kanjani ngokugeja elilodwa uma kwabiza yonke lento engo ngisho nokuphila kwendodana yakhe na? Baningi ababiziweyo bayingcosana abakhethiweyo, baningi ababiziweyo bayingcosana abakhethiweyo. Ngeke ngathatha indikimba kulokhu, kodwa ngoba asinaso isikhathi, kodwa nje ukunishiya nento tize. Asicabange ngahamba ngolunye usuku nomfowethu Shakarian lapho ababebhastelisa khona izinkomo. futhi ngabona endlini yokucwaningela lapho umfowethu Shakarian ayengithathe wangifaka khona futhi bacilisa isidoda senkomo yeduna okuncane nje njengethuluzi elincane isiqu sikametshisi bese bephakamisa isikhoqo saleso sidoda base besifaka phansi kwale glasi esandisayo ngokuphindwe kamakhulu. Futhi kwakukhona izimbewana zigxuma kulokho kuleso sidoda okungukuthi siyazi imbewana ivela esiliseni neqanda livela esifazaneni. Futhi ngabuza usokhemisi lapho ngathi yini leyo eyenza lokho kugxuma okuncane kanjalo na wathi lokho izinkunzi ezincane namankonyane yabo. Ngase ngithi kulelo cunsi elincane na wathi yebo. Ngathi mhlampeke esidodeni sonke kuyoba khona isigidi sazo na wathi oh ya niyabo. Ngase ngibhikisisa ngokusondela. Manje uma le nto enkulu yenzeka kukhona iqanda elilodwa elilindele imbewana eyodwa kuleso sigidi futhi akekho ongasho ukuthi yiyona yiphi leyo mbewana noma ilona liphi lelo qanda. Uma buzobhekisisa ukuzalwa kwemvelo kuyimfihlakalo kakhulu kunokuzalwa intombi. Ngoba kulesi sidoda iyodwa phakathi lapho emiselwe ngaphambili ukuba iphile futhi zonke ezinye ziyofa. Futhi akusiyo eyokuqala edibanayo ngeyokuqala ehlangana kanye neqanda. Mhlawumbe iqanda lingavuka lisuka ngemuva kwesidoda noma maphakathi nesidoda imbewana ingenza okufanayo iqanda. Imbewana ihukuzela iyongena eqandeni nemisile emincane bese iyasuka kuyo bese kuthi lapho kuqale umgogodla. Ukhona eyodwa kuphela kuwo wonke lowo mthwalo wesigidi ezophumelela. Yinye kuphela futhi leyo inqunyelwa ngomunye umfutho ongaziwa. Kumuntu nokho nonke niyafana zonke zalezo zimbewana ziyafana nje into efanayo ezilwaneni into efanayo kumuntu uyanquma noma kuzoba umfana intombazane enekhanda libomvu ikhanda elimnyama noma yini ingqunyelwa nguNkulunkulu. Zonke zibukeka zifana ngokwemvelo kodwa iyodwa phakathi lapho emiselwe ukuphila eyodwa esigidini nokho zonke ziyafana.
When Israel left Egypt,
ngenkathi u-Israyeli esuka eGibhithe kwakukhona cishe abantu abayizigidi ezimbili abasuka ngesikhathi esifanayo.
Every one of them heard the message of a prophet.
Bonke bawuzwa umlayezo womprofethi. Bonke bayibona intika yomlilo. Bonke babhaphathizwa kuMose olwandle olubomvu. Bonke bamemeza bese moyeni bashaya izigujana amathamborini futhi bagijima behla benyuka nogu benomiriyamu ngenkathi uMose ehlabelela esemoyeni. Bona bonke baphuza edwaleni lomoya elifanayo. Bona bonke badla imana eseyintsha njalo ebusuku. Bonke kodwa kwaba nababili abaphumelele ukufika ezweni. Oyedwa esigidini. Kwakuyini ukuhlola na? Bonke baphuza edwaleni elifanayo, bonke badla imana yomoya eseyintsha njengoba sedla kulokhu kusa. Kodwa ukuhlolwa kwezwi kwabavivinyi. Ngenkathi sekufika esikhathini saseKadeshi Barinea, ngenkathi sebeqala ukuwelela ezweni lesithembiso, futhi babengenakuwela baze bahlolwa ngezwi. Nalo lonke elinye ishumi labuye laselithi ngeke saphumelela abantu bafana sinjengezintethe kubo umuzi wabo omkhulu obiyelwe ngezindonga esimelene nabo bakhulu kakhulu. Kodwa uJoshua noKalebi babathunisa abantu bathi sinamandla adlulele okukwenza ngani uNkulunkulu wathi ngaphambi kokuba bashiye ezweni lesithembiso ngininike izwe ngilinike nina ngelenu kodwa abemunye esigidini ngasinye. Kukhona cishe izigidi ezingamakhulu amahlanu ezibizwa ngamaKristu ezweni namhlanje futhi usuku ngalunye luqeda isizukulwane. Futhi manje ukuba ke uhlwitho belungafika namhlanje nabantu abangamakhulu amahlanu umhlaba jikelele bayiswe ohlwithweni na ubungeke neze wazi noma ngisho ubone ephepheni ngawo behamba. Nokufika kwenkosi kungukufika okuyimfihlo iyofika futhi inyenye kuyoba ingcosana impela ngesibalo. Kuze njengoba nje kwakunjalo ngezinsuku lapho abafundi bebuza uJesu. Basholona babhala ukuthi u-Elias umele ukufika kuqala na. Wathi sefikile vele futhi anizange nikwazi. Naka nacabanga ukuthi abantu benzani na? Baqhubeka ngo bekholwa ukuthi ukuthi u-Elias wayeza futhi wayephakathi kwabo ngo futhi abakwazanga. Kuyoba njalo sekufikeni kwendodana yomuntu benza ngayo into efanayo nje. Umoya kaNkulunkulu lapha awu sizokwenza njani ngawo na ngabe sizodla imana kanjalo njalo futhi singanyukeli ngokuqhubekayo lapho sikhula na Senike nayiqaphela imbewu njengoba umfundisi mhlonishwa Pete ubekhuluma emizizwaneni embalwa edlule nokuthi imbewu ingena kanjani emhlabathini na izimbewu eziningi zilapho emhlabathini
When God moved upon the water with the light and light
Ngenkathi uNkulunkulu ehamba phezu kwamanzi ukukhanya nokukhanya kwaveza ubukhona bukaNkulunkulu bokuqala ukukhanya okukhulunyiwe kwafika ngezwi likaNkulunkulu nezwi likaNkulunkulu liyona nto kuphela esalokhu iletha ukukhanya futhi ngenkathi amanzi amaningi ebuyela emuva imbewu yayisivele isemhlabathini nokukhanya kwaveza kuphela izimbewu ezasala zinembewana kuzo Ziyavela uNkulunkulu enza okudaliweyo kwakhe. Futhi manje ngephasika ekuseni kwakukhona okunye ukukhanya okwashaya umhlaba. Ngenkathi umongcwele unikezwe futhi unikezelwa ukuletha ukukhanya kulezo zimbiwu okwathi uNkulunkulu ngokwazi phambili kwakhe wazi ukuthi ziyoba lapha emhlabeni. Njengoba izimbewu yokuqala emvelo uyazi ukuthi imbewu yomoya ikuphi umzimba wakho wawulele lapha ngayo le nkathi emhlabeni inkathi uNkulunkulu kuqala eletha umhlaba ukuba ube khona singayo umhlaba sasilele lapha futhi ngokwazi phambili kwakhe wayazi kahlehle ukuthi ubani oyomthanda nokuthi ubani oyomkhonza nokuthi ubani ongayi kuwenza Ukwazi phambili kwakhe kuyakusho lokho uma kungakutsheli khona ke akasuye uNkulunkulu angayebe uNkulunkulu ngaphandle kokuba ngongena siphelo futhi uma engongena siphelo wazi izinto zonke ngakho nibona abantu benza ukweduka kwabo bayakhubeka kukho bagidimela kukho futhi bacabanga lokho nalokho kodwa akusebenzi kahle siyakubona kodwa ukukhona ukusebenza kahle lokho ngokuthola intando ephelele kaNkulunkulu bese uma kuyo leyo uNkulunkulu akubezele yona Njengoba umfowethu Jack eshilo emizizwaneni embalwa edlule emayelana sezansi lapha ePassion Square konke uthi deka omunye lendlela nomunye leyo ndlela namayelana nosiyazi bezenkolo kanjalo njalo ukuthi nifuna ukwazi isayensi ezenkolo ethize nehlelo lapha Ukagele lokho nje ukuthi akufani njengoba kunjalo eHyde Park eLondon ngangisezantsi lapho wonke umuntu unowakho umbono isibumbata sosuku lwezwe lesimodeni eBabylon
But did you notice as brother Pete
Kodwa inkaphelile njengoba njengoba umfowethu Pete ekhubekile inayezo wakhe othandekayo kulokhu kusa kithi na lapho eqala kuphuma epaki lapho uthole umnduze wephasika omncane
In the midst of all the confusion,
phakathi kwakho konke utideka njengoba eulethe kithi ubungenandlela yokuthi yebo noma khabo bekungokuphila kwaNkulunkulu kukhanya kuwo phakathi kwakho konke ukutideka ubulapho ekumomothekeni kwawo ngoba uNkulunkulu wayeumisele ukuba ube lapho
In the midst of all the conflict, no
phakathi kwakho konke ukuxabana akekho obewuqaphela abakubonanga ukusebenza kokomoya kwawo Futhi kunjalo namhlanje phakathi kwayo yonke imibuthano yethu emikhulu namaqembu namabandla namahlelo kanjalo njalo omunye udonsa ngale ndlela sifanele sibe ama-Baptist noma ama-Presbyterian sifanele sibe yilokhu lokho noma okunye Phakathi kwakho konke kukhona beali ekhulayo kukhona amandla kaNkulunkulu phakathi kwethu ngo avuswayo ngo phakathi kwethu sonke Ake sime nje futhi sibheke imizuzu embalwa futhi sibhekisise kuleli veki futhi sibone isombuluka phakathi kwethu ngo sikholwa ukuthi uNkulunkulu uzokwenza anikholwa na Ngiyabona ukuthi sifanele ngabe sisestage siphansi njengamanje ngakho asikhuleke ngamunye wethu
Dear God when we bow our heads in thy presence we are
uNkulunkulu othandekayo umasikhothamisa amakhanda ethu ebukhonyeni bakho siyezwa ukuthi sizizwa singenele kakhulu ukucela kodwa wasethembisa lokho uma siyoza awuyikusenqaba nalezi zinkulumo mbiko ezihlaza ezisanda kwenziwa nje aziqondiwe enhlobo ukuba zibe imfundiso oyedwa esigidini kodwa nje uhlobo lokukhumbula
Or you said straight is the gate and narrow is the way that
Ngokuba wena wathi isango lincane nendlela ingcingo eyisekuphileni bayo bayincosana lapho abayo ifumana Ngokuba baningi ababiziweyo kepha bayincosana abakhethiweyo
Oh
baba waphakade Tumela ukukhanya kwevangeli kulo lonke leidolobha kulo lonke leliviki elizayo lengungukuthela futhi uma ikhona imbewu ngandla thize ngokwakho uqobo obukhulu ukuhlinzeka okuhlakaniphileyo njengokuzama ukubonisa ngokukwenza esidodeni sesilisa nesifazane kwangathi bangagingqikela engungukutheleni kwangathi umoya ongcwele ungabanika ukukhanya Siyaqonda ukuthi isikhathi mhlawumbe sesedlule kunoma sicabanga ukuthi sinjalo siyakhuleka uNkulunkulu ukuthi njengoba siza lapha nje sikholwa ukuthi mhlawumbe kukhona into ethize lapha ebingenziwa ebizosiza abantu noma ibambele umvu yokugcina Siyazuma isibaya sezimvu sesigcwele khona ke umelusi wezimvu uyovala umnyango
As it was like in the
Njengoba kwenzeka njengasezinsukwini zikaNoa inkathi lunga lokugcina lomndeni lingeniswa uNkulunkulu wavala umnyango futhi bashaya futhi baqonga kodwa isikhathi sase sedlule uNkulunkulu othandekayo babe nethuba wena wathi yilo umnyango kuso isibaya sezivu
How striking the song
futhi lethusa kanjani iculo livela kwimbongi amashuma esishiya galolunye nesishiya galolunye awenele kuwe na kodwa khabo yayisekhona yodwa ingahle ibe yimvu emnyama encane noma wesilisa angahle abe ngomncane ongemuntu kungahle kube ngowesifazane omncane noma wesilisa asazi ukuthi bakuphi kodwa lowo wokugcina ufanele angene uyobe usuvalwa kumnyama
God who knows all things
Oh uNkulunkulu owazi izinto zonke hlola izimpilo zethu kulokhu kusa bese sithumela noma ikuphi lapho esingaya khona ukuze sithole lo ugcina ukuthi umnyango uzovalwa nomelusi wezimvu engaphakathi nezimvu siphe khona Nkosi Uma ibakhona leyo namhlanje uma leyo efanele ingene ngoku babangiphe khona kuyoza kimi Futhi akekho ongeza uma ubaba wami engamdonsanga futhi uma kuba khona ukudluthula noma ukuzwa okuncane ukuthi leli kungaba ihora lokuba omunye lapha kulezethameli lapha noma ezitezi eziphansi kumbe noma bangaba kuphi kwangathi bangaphendula yebo Nkosi Yile encane edukayo ebisuke yaduka nelwe yaliphebeza yonke impilo yami ngizwe ukuthi ngifanele ngize kodwa namhlanje ngilenga ohlangothini lokwehlulwa angikwazi kwenyuka noma ukwehla ngeke ngaya ndawo Ngokwangathi kungafika umelusi wezimvu umkhulu afinyelele phansi ngezandla ezithambile bese engenisa leyo eyodwa ngokuphepha ayibeke phezulu kwamahlombe akhe bese eyibuyisa ngokuphepha Mhlawumbe ukhona wedwa lapha Nkosi ogulayo esimweni esifanayo uDokotela athe akukho okungenziwa Wazama kanzima ukuba ayitakule kodwa akakwazanga kuyitakula ingaphambili kude leke ukuthi angafikela kuyo ayikho into angayenza umuthi wakhe noma umese wakhe ungefike kuyo
Kodwa
Nkosi awukho lutho okukude kakhulu engalweni yakhe enkulu nezwi lakho liyingalo yakho Ngakho siyakhuleka Nkulunkulu othandekayo ukuthi kulokhu kusa sisakhuluma kuwe ukuthi uzofinyelela phansi bese uqukula leyo egulayo futhi engenakuzisiza lapho okungafinyeleli khona zonke izindaba zesayense ikude nodokotela kwangathi zingasindiswa siphe khona Nkosi.
As we think of David as he was given a charge over a few sheep.
Njengoba sicabanga uDavide njengoba anikezwe ukuphatha phezu kwezimvu ezimbalwa nje kodwa ngolunye usuku kungena ibhere lase lithola leyo mvu encane eyodwa lase liyayikhipha futhi lalizoyidla liqede njengomjavuza obungadla umzimba noma ibhubesi elikhulu.
But David not
kodwa uDavida engahlomile kakhulu kangako ngesibhamu noma engesiyo indoda enkemba kodwa kuphela ngendwa imana waxoshana naleyo mvu futhi ngenkathi ethola isilwane esasesizoyibulala imvu encane wasibulala ngendwa imana isikhalo esincane nje esilula sinesiqephu sesikhumba nomucu futhi kodwa wayenokusethemba.
We have no great genius among us, Lord. We're simple people.
Asinahlakaniphi esikhulu phakathi kwethu, Nkosi. Singabantu abalula nomkhuleko omncane olula. Kodwa siyeza kulokhu kusa sixoshana nezimvu zikababa.
That woman.
Lowesifazane ohambe imigwaqo engokuhawukelwa ebhema osikilidi ezama ukuthola ukuthula ngosikilidi. Lowesilisa ohogele ingilazi futhi wazama ukuyibeka emuva kodwa isitha simbambe samqinisa. Lomfana nomintombazane ezama ukwenza okulungileyo. Ongenakuthola nje amandla ukuba agashuke entweni engalungile. Siza ngegama lenkosi uJesu ukubiza leyo mvu kulokhu kusa. Sizishaya indiva isitha ngoba yinto elula indwa imana umkhuleko kodwa sizela ukuzobuyisela leyo eyodwa esibayeni sikababa ukuze siphendule ngalezo zinto enikelwe esandleni sethu. Kwangathi amandla kaNkulunkulu manje angashaya kukholwa phansi ezinhliziyweni zabantu futhi kwangathi lo mphefumulo olahlekile ungabuya kulokhu kusa. Kwangathi izilingo zalokhu kuphila angazixosha udedelwe uhambe. Futhi kwangathi ungazithola uphephile emahlombe omniniwo uthwelwe ubuyiselwe ekuphepheni futhi sikucela egameni likaJesu. Amen. Nkulunkulu anibusise nonke ngize nginibone kusasa ngizobuyisela inkonzo kumfowethu Shakarian. Lokhu ngiyangethemba ukuthi nizo ukuthi ngifumane omningi futhi umusa ebusweni bukaNkulunkulu ngaphambi kwenu ukukholwa ukuthi bengizoma lapha ukuba nginitshele into ethize eyiphutha. Sengedlulile osukwini lwami lokuzalwa lwamashumi amahlanu nesithupha ngolunye usuku. Lona kusiyo nje umlayezi wendoda endala. Ngikholiwe lokhu kusukela ngisengumfana omncane ukuthi uma leli kungesilo iqiniso ngibe ngumuntu oyisiwula kunabo bonke uNkulunkulu ayenabo emhlabeni. Nginikele impilo yami yonke ngalesi sizathu. Futhi mangisho lokhu ngobuqotho ukuba anginezimpilo eziyizinkulungwane eziyishumi bengingeke neze ngiwushintshe umbono wami.
Now healing is in reach.
Manje ukuphilisa kufinyelela kumuntu wonke. Khumbulani ukuphiliswa kukini. uNkulunkulu wabeka isihlahla samapentshisi onke amapentshisi ayoke abe kuso ngenkathi esitshala ensimini. Niyabo uvele nje isihlahla samapentshisi noma isihlahla sama-aphula noma isihlahla sezithelo nje sizofanele sikhule ngokuphuza amanzi emhlabathini. Manje ngamunye wenu unalezo zinto ezinokwenzeka kini ukunikhulula ngokuba uNkulunkulu lokhu senitshaliwe kuKristu ngobhaphathizo. Hayi ngobhaphathizo wamanzi, umbhaphathizo wokomoya awufiki ungene kuKristu ngobhaphathizo wamanzi. Ngombhaphathizo wokomoya. Kusasa ntambama inkosi Thanda ngikhuluma ngalokho kanjani nokuthi kuyini ngempela ukusebenza kwawo. Sinakho ntambama khona kungezukushayisana nanoma yiphi yezinkonzo zenu. Manje bukani ngamunye wenu lapha umi njengamakholwa niyabo khona ke ukuphila okwakuKristu kukini. kungenzeka uma nje beningakubona umsebenzi kaDevele kunigcina nivimbelekile kulokho ukunigcina niphuphuthekile anganiyeka nje niphuphuthekile lokho kungukuthi niyabo anazi lapho eniya khona ngaleyo nkathi umuntu oyimpumputhe angeke asho ukuthi uyaphi kufanele afune ukuqonda okuvela komunye umuntu obonayo Sina sikwazi ukuqonda kufanele kube khona umunye umuntu ozositshela ukuthi yini iqiniso futhi uKristu wafela nina futhi nitshalwe nisuso ezweni nangena kuKristu futhi yonke into eniyidingayo ikini ngo ngokubhaphathizwa kamoya ongcwele lokho akunjalo na manje into kuphela enifanele niyenze kungukuqala nje niphuze kulokho futhi njengoba isihlahla siphuza siqala ukuphushela ngaphandle amaqabunga aso umqumbe waso siphushela ngaphandle isithelo saso unyaka ngamunye isithelo asikho emhlabathini isithelo sisesithonjeni bangaka baqondayo lokho thanini amen ngakho niyabo isithelo sisesithonjeni Naso sonke isithombo sizofanele siphuze emthonjeni waso njengoba imvula yehla inika leso sithombo ukuphila ukuba siphuze khona futhi njengoba siphuza siyakhula futhi sikhula siyaphezulu size sifike ekuqhakazekeni okugcwele njengoba nje ibandla linakho ukuqhakaza kulonyaka futhi njengoba siphuza siyakhula kodwa uma isithombo sala kuphuza khona ke isithombo ngeke sakhula futhi uma nje nize kukholwa manje umuntu ngamunye usobala niyazi ukuthi inkosi yenza kanjani ikhombisa izinto ezehlukene zalokho enikwenzile nalokho ebeningafanele kwenze kanjalo njalo emhlanganweni Bese themba ukuthi umoya ongcwele ubuzwa kwehlela phezu kwethu kulokhu kuza futhi wenze kunjalo njengoba besimi kodwa ngiqhubeke nokulinda ngicabanga ukuthi kuyingxenye eshayisa uvalo ukucabanga ukuthi ezitezi eziphansi bafuna siphume lapha niyabo kodwa bayasifuna sesileyithi manje Kodwa kholwani lokhu ngenhliziyo yenu yonke sizani nikwenze uma ngifumene umusa emehlweni enu njengomuntu oneqiniso kholwani lokhu Manje bekani izandla zenu phezu komunye nomunye manje bukani manje iBhayibheli lisho ukuthi lezi zibonakaliso ziyolandela uWilliam Branham alisho ukuthi kuyolandela uOral Roberts kuphela alisho ukuthi kwakuzolandela umfowethu uKopp noma omunye umuntu lezi zibonakaliso ziyakubalandela ubuningi abakholwayo mabebeka izandla zabo phezu kwabagulayo bayosinda Ila umandla kaNkuluNkulunkulu akini aletha ukuphila kumuntu obeke isandla sakho phezulu kwakhe umthombo onikeza ukuphila kukaMoya ongcwele uNkulunkulu othandekayo egameni likaJesu Kristu kulesikhathi esibucayi lapho ibandla kwangathi bangama ngalomzuzwana bengenavalo futhi kwangathi amandla avusa uKristu ethuneni angaphilisa kubo njengamanje iqiniso levangeli ukuthi ukuthuma kukaJesu kwakungukuthi uma bebeka izandla phezu kwabagulayo bayosinda Kwangathi wonke amandla amademoni konke ukugula zonke izifo konke ukuhlupheka yonke into ehluphanayo eyenzeke kubantu kwangathi ngasuka njengamanje ngokukholwa njengabantu abakholwayo sikucela egameni likaJesu Kristu amen manje phakamisani izandla zenu futhi nimnike udumo uma nikholwa ukuthi uyakwenza uNkulunkulu othandekayo lengane izofa nkosi ngaphandle uma kwenziwa lokhu ngiyalilahla leli khubu egameni likaJesu Kristu kwangathi lingasuka kumntwana ongenacala amen manje odokotela bazamile futhi bayehluleka kholwa nje